mubintu byalavu fenna tuli babi okufuna goyagala olina kumubba mubi namwava bamwagala woye yabaza ensimbi nkisoboka omukwanno gw'amaanyi tegugula nsimbi nga bwe nalinayeeyo benakyanga kyanganga tobanga okyalimu ebyo ngaokyakyanga kyanga baby sobotemu akabuuzo wakoma kwabo oba nedda kubaza nakoma kwabo tebasembayabo bomanyi bokaboka baby mpe ekigambo kyo wakoma kwabo oba nedda kubaza nakoma kwabo tebasembayabo bemanyi bokaboka nawe nawe mpe ekigambo kyo ewange ewange karibu oli wakusoso wazaga ntima mu lusuku lwa menvu nakwetegekedde buli kimu taratibu bwobanga kyempulira kyowulira kiwedde amazima ga mungu nononono omutima okimanyi ntalafiya naye sagala kutala mu bamafiya nikugamba lwakubanga nina mufiya gyentala omutima njagala mbe kushuba nawitemiyakoma kwabo oba nedda kubaza nakoma kwabo tebasembayabo bomanyi bokaboka baby mpe ekigambo kyo nakoma kwabo oba nedda kubaza nakoma kwabo tebasembayabo bemanyi bokaboka nawe nawe mpe ekigambo kyo wabula balala bajje mu bwongo jagala mbe nawagaziwe neyagalira emanju n'emiryango boe ku mutima ze gwobakulira omala otekeko olufungo ebitafutafu nkuwenga woyagalira takube kuwa balongo kabampito wekuba anti balugera nti atabubira siko yotali ndeka nkusumbuwe laafu butapo wankusumbuwa nemala nekusanyusa era kubakoma kwabo obaneda kubaza nakoma kwabo tebasembayabo bomanyi bokaboka baby mpe ekigambo kyo nakoma kwabo obaneda kubaza nakoma kwabo tebasembayabo bemanyi bokaboka